نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبرلي زغن بلانا مكان ذاتو زوكوزا مصحابة رضي الله عنهم وبنزل أنتميك صلى الله عليه وسلم مغا مغا تقنبيلي تقنبيلانا زا ولمكزيك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ndipo mutu wathu pa nkhani yathu yalelo ndi chikondi cha wolemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu kugulizana ndi chikondi cha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sinzati ifanyati wina watulusa nkhani yoti amakonda nzake winanso ndikumasukaso komanso kutengela mukuona zimene zikuchitika zimene zachitika yeti munthu ndi ufika pozindikira nati kuna anthu awatu amagwirizana zimatenga ngakhale mmasiku ano timatha kuona kuti malinga ndi mmene mzako wina wake amene umagwirizana naye kwambiri malinga ndi mmene akukuchitira iweyo munthu wina wadera samalimbira kuti afunse yani ye kamangozindikira nati komatu anthu awa amakondana komatu anthu awa amagwirizana yeti chimozimozi nkhani yokhuza ndi Abu Bakar radhiyallahu anhu komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndi anthu amene ankagwirizana kwambiri ndi anthu amene ankakondana kwambiri ndipo nkhani yathu yaleli kuyamba monna kuti bambo wawo wolemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu amene amachita kuti Abu Quhafa temene kuti atalowa chisilamu ndiye atalowa chisilamu wolemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu anayankhula kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kumuuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam unena kuti ndikulumbirira amene anakuyikani inu mchoonadi kuti oh mtumiki wa Allah ndikulumbirira mwa iye mwa Allah subhanahu wa taala amene anakuyikani inuye Muhammad inuye mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushi wongoko chake munjira inieni yoongoka yolondola kusogolo kwake olemekezeka Abu Bakar radhiyallahu anhu akuti bwanji akulongosa lino kuti ngakhale ndili mchisangalalo kuti bambo anga alowa chisilamu ndikadakhala wosangalala kwambiri zikanakhala kuti womwe alowa chisilamu ndi amalume anu amene ndi Abu Talib chifukwa chani chifukwa chionena kuti ngati amalume anu amene ndi Abu Talib akanavomereza chisilamu izi zikanabweretsa chisangalalo chachikulu mmoyo mwanu kuposa chisangalalo chomwe mwachipeza pa chisilamu cha bambo anga sonza kuti mukanakhala wosangalala kwambiri kuti amalume anu alowa chisilamu kusiyana ndi chimwemwe chimene chakupezani chimwemwe chimene muli nacho pa tsiku lalero chifukwa cha kulowa chisilamu kwa bambo anga ndiye tikutha kuona chikondi chimene Abu Bakar radhiyallahu anhu adali nacho pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye tikuphunzirapo kunena kuti nthawi ina iliyonse msilamu wina aliyense mumin wokhulupirira wina aliyense akuyenera kukhala ndi maganizo wofuna kupanga chokhacho chimene chingasonyeze kuti amankonda mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amamva komanso amatsatira zimene sallallahu alaihi wasallam adanena zimene ankachita ndikena kalikonse kamene iye analetsa kukatalikira ndiye imene ndiye saini chimenecho ndiye chizindikiro chonena kuti timankonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam komano mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamva mawu amenewa kuyankhula kumeneku kwa Abu Bakar radhiyallahu anhu kodi iyeyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam anamva bwanji mu mtima mwake kodi chimene adachita ndishani mtumiki sallallahu alaihi wasallama adakondwera kwambiri kumusangalalira kumusangalala naye Abu Bakar radhiyallahu anhu chifukwa cha mawu amene anayankhulawa chifukwa cha chizindikiro chake chosenyeza kuti nthawi zonse iyeyi amapanga zofuna kumusangalasa mtumiki sallallahu alaihi wasallam chifukwa akudziwa kuti ngati angamusangalase mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndiye kuti pamenepo iyeyi ndi amankonda Allah subhanahu wataala amatsatira malamulo a Allah subhanahu wataala ndipo zimenezi zinachitira umboni za chikondi chake chenicheni pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndiye kotero mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati ndithu wanena zoona sinza kuti Abu Talib amalume a mtumiki sallallahu alaihi wasallam akadati aluji islam ndiyuti zimene zikanabwele seshimu mkwa mbili muntima mwantumigi sallallahu alihi wa sallam nifuwa ndijaji zimikile unena utintumigi sallallahu alihi wa sallam angata ananelebwa ntai ya ikuli mena ananelebwa ananelebwa ndi amalume wake wa Abu Talibi kumatoka hilo yeti wawa sana kumele islam sana aluji islam kutelo Tumi sallahu alihi wa sallam asa ngalila bwaji Mutaye kwe umalila tinabanga mbuyo mucha nena uti Mutaye ya kemene Abu Talib yanka umalila Tumi sallahu alihi wa sallam adeye sesa umundi umu Kwa uza maluma hake utinga kale ntaye mena kumalila Nga kale alibe kuma betu betu kwa mwe wawo Kuma anine kalima la ilaha illa la Kuma yeti sidaka nika So zata la subhanahu wa ta'ala Sana fuhili uti Abu Talib mpaka na aluwe jislamu Kutipaka na akale Akale mkampa ni yantu mingi sallallahu alihi wa sallama kibibi Allah subhanahu wa ta'ala kutatipase shikondi shenishini jantumigi watu Muhammad sallallahu alihi wa sallam chocho kala pantima watu osa hati shama maso osa hati shapa kama poka ya zima visa isoni masiwano yeti chuma nina uti tima kamba tima konda tumi watu Muhammad sallallahu alihi wa sallama kuma mafalilu hatu mametele hakutu mangulilu hatu ndizo sepa nila natu nitumigi watu Muhammad sallallahu alihi wa sallam. Thank you.